Badebe bamwagala nnyo kubanga mulungi era yawulirizanga nnyo abazadde be bamubuulirira yabanga wampisa nnyo ne ku kyalo kwe yali abeera era bangi bamwagala nnyo nga bamwegomba waliwo obulenzirenzo bamwegomba amazima lumu ne bwesunga nnyo mumutwala nfumbe ekituufu Jessica yali mwana gondera Katonda ngenda ne ku sande amukeeza nkokola ngenda nsabe olunaku lumu Jessica mukama namutegeeza mbuulira enjiri obwobulenzi obukwegomba bwenenye tegaali magezi ge tewaali busobozi bwe yayina wabula kisa kyono Yesu kye kyabakyusa
emyaka gy'ekivubuka gikutabula ne weewuunya osanga yambala empale nga zirebera emabega bw'otyo n'omubuuza ssebo nti lwaki olwo lwonna laba wakuddamu n'essanyu ntomulembe kati tuli mu mupya guli gwali gw'abakadde ate nno guno gw'abavubuka kale nno n'olwekyo n'essanyu wanze ngenda na mulembe
juzi wanewammaliza lwewali endongo era omuwendo gw'abavubuka gwe gwasinga okugenda ne beeyagala nnyo kino badegeza bulamu nga wano okugenda mu kkanisa waakiri omugobe waka si byangu ebyabavubuka bikutabula gwenoogwala eddalu engamba kisa abanga ekisa kye kikyusa abantu era gamba bamalaya mujje wa Yesu akosola mu baana be abalimba mujje abayaye mujje no mukwano gwange nkuyita jangu ebiseera by'ebyemabega nga tonna bakuzuula mazima wavumanga ababuulira enjiri era obayita bakuba ddalu abamu kwabo wabajereganga olw'enjiri gye babakubuulidde teweetaaga kumanya olw'okuba olaba oli wakabi abawala be wagambangako tidde bulankwagala wabasiyanga golinga siya zinembwa zanna mubiru naye n'ekisa kya mukama bulikeerabo kibeerabo naawe kyakukyusa olwaleero labo nsinza Katonda kikyusa abantu abange mukoboole mukoboole kibadde kisa kibadde kisa era nekusola mu bantu olw'ekisa abadde malaya jangu eno era kisaawa ekiro okukuyamba kisaawa ekiro okukutaasa kiyambye abasuuma kiyambye abalala kiyambye abantu bonna nasosola mu bantu olw'ekisa mwabakoye obwenzi mujje eno era mukoboole mukoboole teyabakufiirira obangofaanana otya jangu bambi Yesu akwagala
nasosola mu bantu olw'ekisa teyabakufiirira
obangofaanana otya jangu bambi Yesu akwagala jangu
nasosola mu bantu
olw'ekisa teyabakufiirira.